Sem vince o matcha, sem prod.
Nachi.
Yo.
ZanuMusicBlog.co
and Beats Generation Music.
DJ Zengaman.
I'm only.
Wenzo funi kukululuka sembesu unapuanye. Na peneti na lekelana ntiawi sinakuane. Chikoni chezo switi wezunga kane.
I'm only hoping na tiza kondana futi. I'm only hoping na tiza bwezana futi. I'm only hoping na tiza kondana futi. Baby, na ewa chikondi tako.
Patula nishita ya lipitia. Chansi safyo muku moso na lipitia. Na pefe wati tile nwani mwenga kuweisha. Forgive yourself pa msebanyo na letia. Mwalikose shomu tima wenu. Kema failo kuwekesha munomu nenu. Hala maminda kufuluka. Nulia nari naiwe na lemfu kupupuka. Chari bipa wali butuka. Chila nkalipa inengana iduka. Yeah, I hope you can wella. Kulileza, epe po mepela.
I'm only hoping na tiza kondana puti. I'm only hoping na tiza bwezana puti.